sorry. The number you have dialed is not in service at this time.
Bazenga. Staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yo ni simple. Next day zo mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kidoko singi zake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Ameni ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini bazenga daddy nita go down in style. Maswali more but ibrida mbono umezima line. Noko hapa lojo na nilimia wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tetemeka mbele itoka uneza zirai. Na sizi fly zai kwa isi ni a crime. Asha kikok, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika. After trigger kui press, ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window, sini ka jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo, mini kasome sam. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Lazima simu ndo sipige pige sana.